min tawa en amna nokku to watto e kintingo makkongol endan do fille latol bal Suleymane Yaye Moussa and tirtel faande koccha puyol chagal ko lati lato bal mawdo hitan dubina de sappo go ne won ko wadi barmere hitel ko nga makko nanawal ko yoppi latol bal ngol tan woni o heddeke e kintino sukabe ummatore hey ben endam
2011 ora
der dubu junaji didi e sappo e go nawni min der latol bal ngam mi helunon kelol mangol na ko jonkay ko tumi e kintinol sukabe famarbe be dubi sappo e tati yaade sappo e joyi gam wallude ummatore den
junaji
kanko koccha puyol o wadi inde sanne e kintinol ngol sabu yama kanko buri wawde jaati e kintinol der gallude gaynde kay o hebi barjaariji mawdi kewdi e kintinol makko ngol wadi sukabe ummatore hebe baawi latol bal
e 2011
der dubu junaji sappo yaade sappo e go no ngarumi arano kile tati ngammi mido heba kuppo laabi ko mido yaato latol bal hantode dun kay mi wada kile joyi der latol bal TGV mangol e potorol
JVB regon
dabareji makko do watto do ekettingol gol fu wannana ni no watto ko tay latol bal gol enan heewi kasen du neddo fu ekettan dun non no hebato waawira do yogititto be enan kay koy mu en no jetta sanne no wono mo wanna dun en ni en
edgo ma go kanyi
mi den don nana beldum gollal makko sanne e mo ekintinami no wodiri eno hani gam wakkati gon finder latol bal gol se min gadi boofi e mo hala na min mi den gollira du e halaji makko abada min jeddaim
irsa son nokko
etan dum na de no ga etati Suleymane oni hebi dero ko te licence wawde e kintino latol bal kano o wi wana do yido haade e majjum
licence dawo ka enti licence
du woni tal courant arandu ndukemi witendo licence de latol bal gam fadde ni latol mawdo saito to kirdon ginanda wodi mo kama tal courant ko ekkitaaki golle dum gam no heddani kam iri talke licence din don tati ko mi lato mawdo
renare berera
Suleymane Yaye Moussa koccho puyol mo wodi jaati du derol wawde gollal wattugol lantarki e cuudi don du fa hande en o mo yaa mo janginaade le kolidji gallure gaynde endan do fi